I'm the big blow.
Carolina food, where you come from? Something music, Carolina food. Carolina food, kid. Kisali la kangati, kufutika kangati, kupushi wa kangati, tisa mwali la vangati. Situation ili party, foti tika mwafakati, fani breaking ana hati. Life ili hati, unkale kumayati, olo uchoke mushanti. Kumwali na kuliko, nibonzo wasi yako. Dev muntu wanga, wanisia na chilonda. Elo zindine neka, nivambili vecha nyonga. Vanduva za kuyewa, na game za kuyewa. Kulipe anga teye, icha namba wezo tea. Kufoko weze munga mubola, rona ginyo. Icha foko ye ifaka patepo minyo minyo. Muntu weza kuziva, nisichea lipe matu. But 25 years unahiting ilatu. Kuimba nyimbo, kumveka Zambia yonse. Kupanga chongo no tapisa chalo chonse. Eno ma memories yako, tisamba kuyasunga kumutima. Ndara awe mwandi iwe weze che. Before I say goodbye, Dave Zambia rest in peace. It will never be easy. Easy missiles, easy zafuta kuyuma. Iwe ifa kazi ndana makutuma. Babantu bonze watenga Dave Zambia. Zikikem ife talila na fuzi. Easy missiles, easy zafuta kuyuma. Iwe ifa kazi ndana makutuma. Babantu bonze watenga Dave Zambia. Zikikem ife talila na fuzi. Carolina footy, Carolina footy, Carolina footy.
Okay. Sometimes mazifusa why life ili so. Why vantu vama badwa peve nangu vango kufa. My homies used to bring the bass like a subwoofer. Times was sad when all we had was some road out river. But now all I got are memories on my mind. Always fronting with you, I never left you behind. I had a homie NTK used to produce my music. Used to tell me Ice you got it, you were never gonna lose it. They motivated me and I need fuck I'm what you well. I used to tell me I was to kill him on the beat or a cappella. The gun is a palidea, mene ya zakabwela. Nkamutia mangire, na kumutenga na mafela. Ndafya china likanga kubiri vavea na fela. Chikankali kwa kumona wale kuwika mwimbo koshi. Nimbela kwa simu ntuwani kama pamukosi. Life is too short, siye sana kubala ntoloshi, yeah.
Izi misos, izi zavuta kuyuma.
Kuyuma,
we ifa kazi ndana makutuma. Wabantu bonze watenga Dave Zambia. Zikikem ife talila na fuzi. Izi misos, izi zavuta kuyuma. Iwe ifa kazi ndana makutuma. Wabantu bonze watenga Dave Zambia. Zikikem ife talila na fuzi.
Talila na fuzi. Talila na fuzi. Talila na fuzi.
Remember where you come from, Something Music Plumbers, don't see old.
Pineapples Blown.